Ogerego Allah hali.
Assalamu alaikum bandirabe hedibe. Amin calmina on e inde Allah kaddi yidde o. Jiddo yimbe fof ndada kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi eno newnaniri min wadande on deedo yewtere hesare wiyetende lawol pewal. Wali min inirde yewtere nde lawol pewal ko sabu min ganni ko jangude e wittude bindi annababe di ko faati e lawol ngol Allah lilni mbele neddo ina wona pewdo e yeso mum. Ko e hol lawol gonda? Ko e lawol pewal wala ko e lawol oñaare? Ko ngol Allah ngol wi malu wodani yanbe heege e dom ka pewal be ngati ma kar dum dita ina gasa wore mi jido wiya min de kam bodo andi ko woni lawol pewal ha gasi mi soklaani wittude bindi annababe adibe di ko ngandumi ko tan yoni kam so tawi ko dum woni mijo ma hedo dum do ko annabi suleimani windi nde wi lawol ina nanda neddo e portugol tawa jangnde mum ko mayde e deftere Allah wiyetende jaburande annabi daud ba mum suleimani haalino ko heewi ko faati e sokla men andude lawol pewal ngol Allah lelningol o windino o wi kambe fof ko be majjube no be potiri ko be bonbe ala e mabbe fof badowo ko mujji hay goto ko dum addanno daud nyaagaade dum do e jabur jomirado hollam lawol ma andinam sardiji ma aynam e der gonga ma dewninami e gonga so Allah jomirado o dewninirani en kongol mum en bawata muk andude holko woni lawol mbayaten kono cokolel majjungel der dakaruni no mbalu majjungu der laddeni kono kongol Allah ngol wi Allah yida hay goto halko o yidi ko yimbe fof nande ganda gonga o hay hunde burani yananede no feewi ko e lawol pewal gonda pangol to Allah e jawte men lawol pewal he ma en badir bindande de garawol gotul tawi ko no do lelori ni to bangi tariki manam e jawte men he ma en jaytir kabaruji annababe di goto goto gila e fuddode ha e jofirde kongol Allah ngol ina wodi hore e laaci den non min ganni yima yurnade kabaruji gondi e deftere Allah di amin pudoro do Allah e hore mum fudorinoto manam lasli ko faati e Allah e annababe be ma en jangu hen ko heewi nafore no feewi ma en ji e wonde annababe heewbe bindi e bindi cenidi he kono fof woni ko e goto hono Allah e bindi annababe he ko heewi jaytama hen kono fof ko kabaru goto tan kabaru mojjo kolirowo no neddo wawirta wonde pewdo e yeso Allah kongol Allah ngol ina wi tep findeji bele eden mbawa andude holko woni gonga o kono alay sago njurnito den den non tinno de no feewi kero don yewtere lawol pewal sabu pular wi boydo e woyndu fof bagal tawa dum don alla e hore mum wi mo yilorimi bernde mum fof yitat kam e jewte men lawol pewal ma en beydu gandal men e dendangal ko faati e Allah e kongol mum bele ada andino Allah way wala to seitani ummi bele ada andi hol sababu Allah tagiri neddo wala no bakkat natiri e aduna mo tagno on bele amedi jangude kabaru kawnido patudo e annabi nuhu wondude e ilam dufandam bele ada andi no feewi ko annababe Allah be mbajatono ko wala hol ko sabi annabi Ibrahima ina wiye sehil Allah bele amedi nande kabaru beldo patudo e annabi Yusufa bele ada wawi darande sukabe ma wala sehilabe ma ko woni e bindi annababe ko halaba bele ada andi no neddo wawirta wonde pewdo e yeso Allah ma won joni duubi ujunnaaje annabi Ayuba namninoma wi holno neddo wawirta wonde pewdo e yeso Allah bele ada andi ko Allah jaabino Ayuba bele ada andi no mbawirta wonde pewdo e yeso Allah so tawi ada yidi andude jaba wujji Allah e de namne wondude e godde kewde hedo jewte lawol pewal e gonga kongul annababe manam kongul Allah ngul ina luggidi ina weli ina wuri te ina heewi sembe goddum kadi ina hen kongul Allah ngul suudata hay hunde ma en jino bani adama en baano e gonga sabu bindi ɗi mbi ala fof tagore suuɗinde Allah fof nana fangini ha leeri e yeeso makko, kanko mo jogorɗen darade e yeeso mum o. E saha mo keddoriɗen hande o, ina woodi ko poɗɗen resnude hakkillaji men, ko ngoɗo miijo poɗɗen moftude e hakkillaji men. Allah haali, Allah towɗo o haali, Allah haaldi e aade. Te so wiyama Allah haaldi e neɗɗo, ɗum firti ko Allah ina yiɗi haaldude e ma. Ɗum ko kabaru moƴƴo. Allah ina yiɗi haaldude e am. Sa heɓi ɓatake giwɗo e lamɗo leydi o, mbele wona a janngat ɗum, mbele wona a durnat hen miijo ma, mbele wona a wattorat haala lamɗo leydi o. Ala ko haali noon so tawi ko joomiraɗo towɗo o haaldata e men. Nden noon holno Allah haaldiri e aade? Ko ɗum ɗo woni ko bindi ɗi njaabi hen. Allah haaldino e taaniraaɓe men ɓe laabi kewɗi e fannuji kewɗi ko adi hande, haaldiri e mumen annabaaɓe ɓe. Nden noon Allah haaldino e aade rewni ɗum e annabaaɓe ɓe. E nder jamanuuji jawtiɗi, Allah noddino yimɓe mbele yeynude e windude konngol mum. Omo wawno windunugol kanko e hoore makko, walla o yamira maleykaji makko yo bindugol. Kono wona noon o waɗiri. O suɓi yimɓe bindanima konngol makko, ko ɓeen yimɓe mbiyete nelaaɓe. Nelaaɓe Allah ɓe mbano kono windiyankoɓe ni. Manam Allah loowino e hakkillaji maɓɓe ko ɓe poti windude, ɓe bindiri ɗum sabu Allah. Ko ɗum waɗi konngol Allah ngol wi, hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaaɓe o. Oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon. Ko adi fof noon gande hay goto wawa firdude longinoje gonɗe e bindi heɗe hakkillantagu mum. Ngati longinoje meeɗa iwde e sago neɗɗo. Ko ruhu ceniɗo o dewñini yimɓe, haala Allah yalti e kunude mumen. Nden noon en jii Allah haali. Allah haali rewni ɗum e annabaaɓe ɓe suɓino. Te ɓen annabaaɓe bindi e defte ko Allah haali ko mbele taaniraaɓe men, kadi enen wuurɓe e oɗo jamanu ɓe, eɗen mbawa andude dendangal ko Allah yiɗi andinde en. Nden noon bandiraaɓe, ndesnde hakkillaji mon ngoɗo miijo, Allah haali te ina yiɗi haaldude e ma. Dendangal ko Allah rewni e kunude annabaaɓe mum ina jogani en nafoore enen wuurɓe hande ɓe, sabu Allah waylota ko muk. Ina gasa wooda miijiiɗo wiya, mi sohlani andude ko annabaaɓe adiɓe ɓe mbinduno ko. Haala maɓɓe alana kam nafoore. Kala annabi ina jogii golle ɗe resnano. Kala annabi garɗo waɗat golle mum yaha, goɗɗo ara waɗa golle mum yaha, e ko waynoon. Wadde mbele enen wuurɓe hande ɓe en cohlani andude ko annabaaɓe adiɓe ɓe mbajotono ko, mbele ko ɗum woni miijo ma? Ngon miijo de kam yerodirani e miijo Allah. Allah wi ko, e goonga mboɗo wiya on, leydi e asaman ma pirtu, kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude, wona masel ɓurgel famɗude momtetaake e sariya he haa nde fof timmi. Ko ɗum waɗi kala goofɗo ɓurde famɗude e jamirooje he rutti kadi janngini woɗɓe yo mbaɗir noon, ma won ɓurɗo famɗude e laamu asaman he. Aade kala ko huɗo, te teddungal mum fof ko piindi huɗo. Huɗo yoorat, piindi saama, kono konngol joomiraaɗo ngol woodat haa abada. Bindi ɗi fof ko Allah longini ɗumen, te nafoore majji ko janginde en, andinde en goofi men, oñtude en, wondude e neede en e peewal. E goonga ko annabaaɓe ɓe mbindi ko fof ina waɗi nafoore, sabu ɓe mbindiri ɗum ko haa yimɓe jamanu kala mbaawa andude laawol dandoore ngol Allah lelni ngol. Mbele aɗa andi ko annabaaɓe ɓe mbindi ko? Allah yiɗi ko yimɓe fof ganda ko ɓe mbindi ko, ngonɗina ɗum. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi, hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaaɓe o. Oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon no lampa kuɓɓoowo e nder niɓɓere. Eyi, ina waɗa saha eɗen jiɗa habde e haala Allah ka. Mbiyen ɗum holnaaki, ina heewi ko ɓe mbayli hen, ina heewi sikki sak, ina heewi ɗum walla ɗum. Kono kala kaɓortoɗo noon konngol goonga ngol woni ko e haɓaade Allah e hoore mum. Kono wofoonde wawa habde e hayre. Haala Allah ko hayre, neddo ko wofonde bindi cenidi di fof ko gongdudi te di gonyaaki hay nokku hay goto wawa waylude haala Alla Alla ko mawdo te ina wawi rende kongol mum ko dum bindi di bi e deftere seninde wietende linjila de di bi leydi e asaman ma pirtu kono konguli am pirtota ko mukk dendangal ko woni e bindi cenidi di he ina jogani yimbe fof nafoore ha hande ala ko buri haala Alla haala Alla non way kono lacciri e kosam ni mijoji fof ina kawri e dum do lacciri e kosam ina weli nyamde ina moji e bandu kono ko ma nyame so nyama ka hay nafoore wotere hebetake hen ko hono non kongol Alla ngol ne way alay sago neddo nyama ngol bele bernde mum ina wura so yidi nemaade e barke magol ko dum addani Alla halde e bindi he wi neddo wana mburu tan wurata wurata ko kala hala ngummika e Alla o wi kadi malu wodani yanbe heege e dom ka pewal be ngati makar dum dita mbele ade heedi kongol Alla ngol kongol nyamiri mbeldi ngol wana nyamiri ngurnori banduma kongol nyamiri ngurnori berndema nden non onon hulbe Alla teddinbe kongol mum kerode yewtere lawol pewal mbele odon beydo yaajnude gandal mon e ko Alla rewni e kunude annabaabe mum ko boyi ko Alla haali te Alla ina yidi haaldude e ma ina heddi goddum ko min jidi labbinde e jewte amen he min tugnotaako e goddum ko wana bindi annabaabe Alla di minen heblobe jewte be min ganda hay huunde minen e koye amen ko min yimbe tan ala ko min gandi so wana ko Alla andini min rewni dum e kunude annabaabe mum ko dum do ko annabi yaaya halno e linjila ko tan woni gonga neddo hebata so wana ko Alla rokki dum nden non min ngala ciusal halde goddum so wana ko Alla haali e bindi cenidi he rewni e kunude annabaabe mum min ciusa tugnade e gandal amen minen e koye amen walla aadaaji taniraabe amen walla e diineji amen koye kongol Alla he tan min tugnoto e nder jewte amen min jidi ko hollirde ko Alla haali e kongol mum he rewni dum e kunude annabaabe mum mbele ada andi ko Alla haali mbele ada jiya e heedube dum dubbe kongol Alla ngol e pewal mum gal Alla fignini mawngu mum yidde mum e sagu mum rewni dum e annabaabe mum njurnito den do e yewtere lawol pewal he ha ganden no moji ko Alla haali sabu kongol Alla ngol wi ko windano adan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille mbele sababu ne munyal e berde cembidde de bindi di ngaddani en de eden jogo damaw nden non ganden dum do Alla haali te Alla yidi ko yimbe fof kedo ngura suka e mawdo debbo e gorko galo e miskino Alla nana halde e mon onon fof kedode mberte nuppi mon garone am kedode nguron nden non bandirabe ko do min kaadata hande amin jetta on e kedogol mon e yewtere arore nde so Alla jabi mamin lowan on rogere dimmere wietende holno Alla way yo mojjere Alla won e mon kadi ciftore ko Alla haali ni wi kedode mberte nuppi mon garone am kedode nguron.